Liko talanda, nisaidi lipo nambala wanu.
Wa masali Kamfana kandalama.
You now rocking with Mr. Good Vibes. Ine upuba sini majeolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity sti maifu. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. When my G's connect once a end that chape ya coding. Pambili nezo kabila ya kena 40. Nitesha chewa shema, thank you my godi. Lafi enda moshe monga, ija ya mwadeling. Starring afika, hapa ni fume ya kondo. Panyembo dips, 4-5, anona chongo. Game utaita ya shut up. I'm making money, I'm all about the green. Monga WhatsApp. Ine upuba sini majeolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity sti maifu. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill na bagay. Good vibes only.
Kawa.
The good vibes.
Saba.
Ine upuba sini majeolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity sti maifu. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill na bagay. Ni good vibes only.
Kawa.
Ni good vibes.
Kunyuka. She says she single but she hot like a four plate cooker. Oh white party mukamini kupa. Kwa tushimarila jose kwa kalikiri. Kimpita parinya mbeze hero ni mweko bigirit. I spend on medicine ga patient ku UTH. Queen ni musunga chuma muchechi ku UCZ. Amine benzo looking African American. Dressed in all black like I'm coming from the cemetery. Bad energy we don't tolerate. Bei mwenika black among anisecho wale. Si six pack ya konyagi chi una DJ boyaki. I tell them girls tilangi senko ni kamukati. Crucial let me have a cigarette I wanna puff some. Kamfana kandalama uli handsome.
Ine upuba sini majeolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity sti maifu. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill na bagay. Ni good vibes only.
Kawa.
Ni good vibes.
Saba.
The good vibes, yeah.
I put my life in a box just in case I kick it. Negativity ko njipela fya machiki. Family guy don't chill fya na poor. Doing more of investing zikali kuzibala. Ha, kuno ni good vibes only. Gani money plan ni tu mire phone. Ha, clock head sipwela kona. Mano loki kwa bula no kupenya homie. Ha, wanna top down, give me some head. That's what I told her, so she thought I hit. Itala pena ena ngafya luba na serelo kwa antena mena umfwa. Swaka kutumpana kakula kwa pa. Kemu fulonde fokutula kwa pa. Mamungulu na mufurisha kwa pa. Nesekonga joka soba ya mishimina pa.
Ine upuba sinima jeolo wanu. Mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba. Negativity sti maifu. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. flexing cheka chiu na magari ni good vibes haret silungu niga DJ 22 massage good vibes hela bene page na kasi uko Gaston Patrick good vibes zone makawad PMC Bakangwa DJ Cat
Lebo, hapa nepanga levo Ule mfikisha pari ine pari wa levo Duwale, duwale
Team Hustle, no chick bad Mr. Good Vibes Napona fire, vanona chongo Dipsy zama
Mizenga